Capanɗe jeenay e tati. Taro go. Adama Bakkar.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heeɗiɓe. Amin calmin on e innde Allah joom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol lelningol, mbele ina mbaawa dañjude makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltii no feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yeewtere mon laawol peewal. Gila ko ɓooyi, eɗene mbitta e binndi annabaaɓe ɗi. En njiino Allah longiniri annabaaɓe ɓe mbele ina mbinnda konngol mum kolliroowol laawol peewal ngol Allah waɗi mbele bakkodinooɓe ɓe ina mbaawa wonde feewɓe e yeeso mum. En njiinno annabaaɓe ɓe fof njogirino miijo wooto e kabaaru gooto e kala ko winnda ko fayti e ngol ɗon laawol danndoode. Ɓe mbindaani miijo maɓɓe, ɓe mbindi koko ummii to Allah. So Allah jaɓi, hannde e jewte men tati garooje, maa en eto tonngude kala ko njangunoɗen e bindi ceniiɗi hee. Jangde men hannde wiyetee ko Caɗeele Bakkar. Ɗum noon banndiraaɓe heɗiiɓe, nduttoɗen e ngorondi ndi Allah e hoore mum waɗnoo ndi, hono deftere adana nde e haala Allah, maanaam tawreet mbo Allah loownoo e hakkille annabi Muusa o. Mbele oɗon siftoro aaya gadana o. Ko ni o wi'i, e fuɗɗoode Allah tagi asaman e leydi. En njii e oon aaya e wonde ko adii aduna o e malaikaaji ɗi e yimɓe ina tagee, ko Allah tan woodnoo. Ko Allah woni jom laakara, woni ruuhu nyiɓɗo o. O alaa fuɗɗoode, o alaa wortorde. Ko kanko woni jom baawɗe, jiyoowo huunde fof, ganduɗo huunde fof, baawɗo huunde fof. En janngiino e siimoore adande hee no Allah tagiri asaman, leydi, diƴƴe e ko woni e mumen fof e nder balɗe jeegom. Allah tagani ɗum fof ko neɗɗo mo anniyino tagde o. Ko ɗum waɗi, ñande ñalawma jeegoɓiijo o, Allah wi'i, mbaɗen neɗɗo, nanndinen ɗum e men. Yo o jiim e liɗɗi, ndiwri, jawdi e kala kullel ladde yantude e kala ko ɓuñata e dow leydi. Allah tagi neɗɗo, o nanndini ɗum e makko. Ko neɗɗo woni tagoore ɓurnde faayodinde e kala ko Allah tagnoo, sabu Allah tagmo, nanndinimo e hoore mum. Allah yiɗnoo ko jokkondiral luggal, belngal hakkunde mum e neɗɗo mo tagnoo o. Ko ɗum waɗi, o rokki neɗɗo hakkille mbele neɗɗo ina annda mo. O rokki ɗum ɓernde mbele neɗɗo ina yiɗa mo. O rokki ɗum kadi sago mbele neɗɗo ina suɓoo ɗooftaade Allah walla waasa ɗooftaade Allah. So ɗum ɓenni, en janngiino e siimoore ɗimmere hee no Allah naatinirnoo neɗɗo gadana o, hono Aadama, e nder ngesa keccitba keewba leɗɗe jibinooje, jooɗɗe e yitere, belɗe nyaamde. En njiino kadi no Allah tagirnoo debbo e ƴiyal ngal o ittunoo e wirngo Aadama, o addani ɗum. Aadama innirimbo Hawa, sabu ko yummum aadey en fof. Ko noon Allah barkiniri gorko o e debbo o. Kono noon, ngande, nde Allah tagi gorko e debbo, nanndini ɗumen e mum, rokki ɗumen kala ko cohlunoo, Allah yiɗaano tan fof haaɗo ɗon. O yiɗnoo ko jokkondirde e maɓɓe. Holi ko Allah yiilotonoo e neɗɗo mbo tagnoo o. Allah yiɗnoo ko ɓe njiɗa ɗum, no hakkille maɓɓe fof fotiri, no ɓerɗe maɓɓe fof potiri, no sago maɓɓe fof fotiri, mbele ɓe ndanje e mum jokkondiral luggal belngal haa abada. En njiino no Allah waɗirnoo ƴeewtindaare e yeeso neɗɗo gadana o, ngam hollirde to ɓernde mum tolni. Ko adii Allah ina taga debbo o, ko ɗum ɗo o wiinoo Aadama. Aɗa waawi nyaamde e leɗɗe ngesa baa fof, so wonaa lekki ganndal moƴƴere e bonande kii. Woto nyaam e makki, sabu nde nyaamɗaa heen fof a maayat. Ko noon Allah ƴeewtindirii Aadama, reentini ɗum, wi'i, njoɓdi woofde Allah ko maayde, seertude e Allah haa abada. Siimoore tataɓere nde ina haalana en no ñalawma gooto, seytaane, maanaam malayika caliiɗo kalifaande Allah o, yehi to Aadama e Hawa no annama baajol leydi ni, wi'iɓe. Ko goonga tigi ko Allah wi'i, woto on nyaam teɓɓiti leɗɗe ngesa baa fof. Debbo o jaabi, wi'i baajol ngol, amin mbaawi nyaamde teɓɓiti leɗɗe ngesa baa fof, so wonaa teɓɓiti lekki gonki e hakkunde mabba kii. Allah wi'i, woto nyame hen, woto meme hen, woto on maide. Tan bajongol wi debbo, muk on maeta. Kono, alla ina andi, nde nyamdon hen fof, ma giti mon pertu, mbayor no alla ni, ngandon ko moji, ngandon ko boni. Holi ko alla wi no ma are e Adam e Hawa, so tawi nyami e lekki o hatno dumen ki. Kuni o wi, on maayat. Holi ko seitani hali kanyum. Seitani wibi, on maayata. Holi hen hala ka Adam e Hawa chubi, ngong din dum, njabi dum. Mbele ko hala Allah, wala hala seitani. Be chubi no ko hala seitani, be chali hala Allah ka. Chagal dum, holi ko Allah wadi. Mbele ko non tan o wopiri Adam e Hawa. Ala, Allah wadi ko wino be ko, nuddibi, nyawibi, hudibi kambe leydi ndi fof fuddi riwdebe e ngese mbelbe bawo wadannobe ba e ngun nyalungu Adam e Hawa ma yine e ruhuji mumen be cierti e Allah jom ngurndamo be ngala haydama wu ngotu joni so wona maide e kugal ha abada sabu njobdi bakkat ko maide ha abada no Allah wiruno dum ni e gonga bakkat ko musibu bondo ko bakkat goto tan wadno Adam sirtude Allah gilanden bani adam en jibinteki na cierti e Allah lella diwata biyum soro bakkat nana bang yo bang nana e yimbe kala ina halku dumen ha abada kono eden jatta Allah sabu Allah e hore mum rokki safara mo ganduda so en kutrimu dum ma sennu en e bakkat ha abada mbele odon ciftoro fodore weldende Allah watno nyande Adam e Hawa mbakudininde ey nyane bakkat naati aduna de Allah fodina tellindi e dow leydi dandowo cenido bawdo dandude bani adam en e musiba bakkat e seitan wondude e kugal ha abadangal en jangino kadi no Allah habrirno e wonde ko bomri jibinto on dandowo sabu mbo Allah neli ngam dandude bakkudinobe be wawa yeltude e iwdi adam ndi ganduda ko moddundi bakkat o foti yeltude ko e ruhu Allah cenido o hono non en jiina e linjil duubi ujunnaaji ciagal nde Allah fodi tellinde on dandowo nde saha mo Allah wino o yonti wadina neddo goto cenido jibinaade e aduna he kono o alana baba e aduna he ko bomri jibinimo o wiyetano ko Yesu ko firti jomiraado ko dandowo ey ko Yesu almasihu woni dandowo cenido mo Allah fodno nyande Adam e Hawa mbakudinnonde ko kanko tan woni dandowo ndutuden e taromen fatungu eno bakkat natiri e aduna mbele odon ciftor ko Adam e Hawa mbadno ciagal nde nyami e lekki gandal moddere e bonandiki be cagn bermi refi iwi be kaddisi dum ngam bumde gacce mabbe ko adi abe mbakudina ko be balli mehi be gonno mbele Allah jabi chomci be cagnatno ko e mabbe di ala holi ko wadi Allah jabani din chomci sabu o yidno ko holludebe e wonde ala hay hunde ko neddo waawi wadde ha sud gacce bakkat mum e yeso Allah kono Allah wadini Adam e Hawa hunde ngam sudde gacce mumen en jino no Allah subirino kullon kon ngala el kon biyaani mbadani hirsudumen huttidumen wadani Adam e Hawa chumchunguru be borni konon Allah holliri Adam e Hawa wonde njobdi bakkat ko maide Allah haadana tan e hirsudi kullon kono kadi o yamir Adam e Hawa e iwdi mumen yo kirsu kullon kon ngala el mbada dum sadak bakkatuji haanyande Allah tellini dandowo pewdo o fuf hono non Allah hollibe ko lawol gotol dandore tan wodi manam lawol sadak timmudo mo jija mum rufa lawol pewal ngul Allah watno yamiri wi abe poti jewde kullon kon ngala el be kirsu dumen ngono sadak bakkatuji din sadakeji ngonno kono annama dandowo cenido jogornodo arde rufu jija mum e dow fengirde he yobana bani adama en nyamande bakkatuji mumen e din sadakeji Allah fawi e yeso bakkudinobe be mbelu Yesu almasihu jogornodo maide no sadak ngam yafu yo bakkatuji himbe e wonande gongdin be jija makko be ko non Allah hollir pewal mum sabu fawana kugal e bakkatuji badanodi sanga munyal mum e der simore rewnde e bakkat adama e fodore Allah welnde en jangino ko faati e bibbe dido Adam adibe be hono Kain e Abel en jiyino no Abel sakurino Allah jawgel ngel ala el hirsi dum wadi dum sadak bakatuuj no Allah yamirirno dum ni kono Kain kanyum fewjuno ko badurade Allah e fere hore mum tan o addani Allah ko remno e ngesa makko hono non bindi di mbi jomirado jabani Abel e sadak mum kono o jabanani Kain e sadak mum holi ko wadi Allah jabani sadak Kain o en jina e wonde lawul pewal ngul Allah feringul ko ni wi so djijam rufani yafu yo wodani kono Kain wondano ko kanyum lawul ngul Allah feringul Kain etirino ko teddinde Allah e fere hore mum kono sababunde golle makko o yeddi Allah sabu o rokana sadak djijam no Allah yamirirno dum ni ko dum wadi Allah saladembo kanko e sadak makko fof kono non Allah jabani Abel sadak mum yaafi dum bakkutuji mum fof nangiri dum pewdo sabu Abel gongdini kongol makko addi sadak djijam Abel ko annama yimbe Allah nangiri fewbe sababune kabbundiral mumen e Yesu Almasihu duflo djijam mum ngam yobde bakkutuji di Kain kanyum ko annama yimbe djewobe wonde fewbe e Yesu Allah sababunde golle mumen modje cali gongdinde sadak mbo dando mbo Allah tellini o watno o ha joni ko din laabi didi tan godi lawul Abel e lawul Kain holi hen lawul ngol ndewda mbele a jabi lawul Abel hono lawul pewal jowitingol e sadak mbo Almasihu cenido mo Allah tellini o watno ngol su dum ala mbele gonda ha joni ko e lawul Kain manam lawul o nyaare jowtingol e golle neddo e sardiji dineji ngol bandirabe hedibe ngande Allah ko pewdo te wawa huddude bakkat Allah wawa wiide Adam e Hawa e Kain e Abel e yimbi aduna be fof goronam on bakkudini kono dum ala cedele mi yejjitat mi wi'o on meeda bakkudinde mbele Allah ina yafaro non bakkutuji ala so Allah wadiri non holino bakkudinobe be ngandirte senare makko Allah ko nyaawo pewdo te ina foti wadde kugal e bakkat njobdi bakkat ko mayde ko dum wadi dandowo cenido o mayde sababunde bakkutuji men nde o may e dow fengirde o yobi kugal bakkutuji men ngam jofnude jangde men hande kedo den ko winda e linjil ko faati e ngol lawol dandore pewngol ngol Allah lelni bindi di mbi bakkat ko e neddo goto rewi naati aduna adduri mayde mayde rebi e yimbe fof ngati yimbe fof bakkudini kono Allah nangiribe fewbe mojjere mum nangiribe fewbe Yesu Almasihu ciotudobe e bakkat o ko on Allah fodani wonde sadak ngam yaafuyo bakkutuji yimbe e wonande gongdinbe jiidjam makko be ko non Allah hollir pewal mum sabu fawano kugal e bakkatuji badanodi sanga munyal mum o wadiri non ko ngam fenyinde joni pewal makko mbela o mo tabitina ko pewdo kadi kala gongdinde Yesu o nangiru dum pewdo ngati njobdi bakkat ko mayde kono dokkal Allah ko ngurndam ha abada e der kabbundiral men e Yesu Almasihu joomi men o amen jetto on sabu kedugol mun e jangde men arore so Allah jabi ma en jokku e taro men kabaru annababe o ha njienno Allah noddirno Ibrahim ngam nawrudi Yesu fere mum faatunde e Yesu Almasihu nde yo mojjere Allah won e mon te mi ciddon no mojji e ko bindi di kali nde bi njobdi bakkat ko mayde kono dokkal Allah ko ngurndam ha abada e der kabbundiral men e Yesu Almasihu joomi men o